Johana mokuongo 5. Ng'ato ka ng'ato moyie ni Yesu e Mesia en nyathi Nyasaye, kendo ng'at mohero wuon nyathi to ohero nyathi bende. Kuom mano, ka wahero Nyasaye kendo wamako chikene, to eka wang'eyo ni wahero nyithind Nyasaye. Nikech hero Nyasaye en mako chikene. Chike Nyasaye ok tek rito, nikech nyithind Nyasaye duto loyo piny. Yie ma wan go kuom Nyasaye ema oseloyo piny. Ere ng'ama oloyo piny? Ng'ama oloyo piny en mana ng'ama oyie ni Yesu Kristo en wuod Nyasaye. Yesu Kristo e jal mane obiro gi pi mar batiso ne kod remo mar tho ne. To winjuru ni ne ok obiro gi pi kende, to nobiro gi pi kendo gi remo. Roho owuon nyiso ni mano en adier, nikech Roho e adiera. Nitie gik moko adek manyiso ni mano en adier. Gin Roho gi pi kod remo, kendo gik moko adekgo nyiso mana gimoro achiel. Ka wanyalo yie ni weche ma dhano wacho gin adier, to nyaka wayie gima Nyasaye wacho moloyo. Kendo Nyasaye owuon osenyisowa ni gima owacho kuom Wuode en adier. Ng'at moyie kuom Wuod Nyasaye to ong'eyo e chunye ni gima Nyasaye wacho en adier. To ng'at ma ok oyie Nyasaye miyo Nyasaye doko jamiriambo, nikech ok oseyie gi gima Nyasaye osewacho kuom Wuode. To gima Nyasaye osewacho ema osemiyo wangima manyaka chieng', kendo ngimano ni kuom Wuode. Ng'at man-gi Wuowi to nigi ngimano, to ng'at maonge gi Wuod Nyasaye to onge gi ngimano. Andikonu wechegi, un joma oyie kuom nying Wuod Nyasaye, mondo ung'e ni un gi ngima manyaka chieng'. Wageno kuome chuth, nikech wang'eyo ni ka wakwaye gimoro mowinjore gi dwarone, to owinjowa. To ka wang'eyo ni pile owinjo kwayowa kamano, to wang'eyo bende ni osemana miyowa gik ma wakwayo. Ka ng'ato oneno wadgi katimo richo ma ok kel tho, to mondo olam ni Nyasaye, to Nyasaye biro miyo wadgi no ngima. Mano timore mana ni joma osetimo richo ma ok kel tho. To nitie richo ma kelo tho. Ok awachi ni mondo olem ni ng'at mosetimo richo ma kamano. Gik moko duto ma ok kare gin richo, to nitie richo ma ok kel tho. Wang'eyo ni onge nyathi Nyasaye mosiko katimo atima richo, nikech Wuod Nyasaye orite, omiyo ng'ama rach ok nyal mule. Wang'eyo ni wan mag Nyasaye, to piny duto ni e lwet ng'ama rach. Wang'eyo bende ni Wuod Nyasaye osebiro, mi omiyo warieko mondo wang'ego Nyasaye mar adier. Wan kuom jal mar adier, ma en Yesu Kristo Wuod Nyasaye. En e Nyasaye mar adier, kendo en e ngima manyaka chieng'. Nyithinda, tang'uru ni nyiseche manono.